Studio Kalangu kettini don yamde joy min taji sappo e jowon ko yittori kibaruji mon e fulfulde. Ani ko kibaruji meden ko puddirtani woni wattude sukaabe rewbe jande e kunta hajeji mabbe dum woni hore hala sappo e go octobre nyalande ittanande sukaabe rewbe der duniyaru. Yerno ini safo wiri duni do hemre sappo ben fu foti yaade l'ecole ko wala no watte jande. Nani talki bingu leidaki ko sudu hawjindu chubaki ledi ardi dun do enda kwatani be milioji nayi e ujinaji chapande njeto e jego e keme njena e chapande tato kambi nkebi talki bingu leidaki nangude leuri jen warde du ujinaji de sapa jetati nder kibaru jimu. Nani enkarti tana na kibaru jimu hande do yewterende balkisa hamidi wadi do sarusi kawjido denol suka be fotorbe e gollangal wono wada der denugol sukalo e ndewoy lati koy ngadanama dewliru elu jonay kori jam hirtama men Omar Hama jangato kibaruji e fulfulde leydi Algérie jabay ko kanko o hali kalo do inde leede duniyaru do jabol hakkeji himbe dilla belebe nani Philippe Gonzalez Morales dum woni tumi leydi Algérie do torude dilla belede be Afrika leydi Algérie dunim yeruno ministre leydi Algérie kawjido muraduji leydi mu e leydi Yassine Wiri e do lawal gotongol dinini der andinore ko leydi Algérie wadi holli wakati no sarusi kawjido kokugol habaruji leydi France hali to enda bieter AFP e do latongol doni woni anugo leydi Alger holli ko wi kam favare joni jamray e ko fedde hawjinde leydi dillambe leydi duniyaru to endan wadi wi attende OIM do kalol ko lati do enda biro mayre wanana do enda de leydi Niger do halde no hala dum woni halaji ko na gonga do wiide kam habaruji ko leydi Niger kamere wonoda nani hande leydi dum woni ano andi nore batu nyalande itanande leede duniyaru gam suka rewbe dum woni ko batun wada sappo e go lewru octobre e le dobu jinaaji de sappo e didi woni ko fedde leede duniyaru witende nations unies tabintini sappo e go octobre o nyalande itanande be suka rewbe don do wattude kumta e hajeji mabbe e wattude be jande dum woni hore hala batu nyalande de Raylat Soumana Ali Nyali.
Arsembe hala chubaka ka, fedde leide duniyaru singare gan jinganade hakki sukabe. Woni no tefo fodude hakki loji pelle balli roje, e jinganobe hakki sukabe. Ko wattu sukabe rewbe, balli rama kebi nyanyal, e andal baungal hukkibe golle lobbe. Fedde UNICEF, der taikaki umungon holliko, der duniyaru do sukabe rewbe hemre, putube yade lokol, sapo benfugala no binde lokol. Fetchere ware do peche nai, de dimo sukabe warbe e rewbe jangupe fetchama, wala golle, e kebaydu ekintino lobbol gomfu. Der fetchere ware de du, sukaabe rewbe burdudde fedde leede duniyaru kandu holli de leede duniyaru de tawraka bawde mawde gom jobdiji sukaabe gollobe be duuda wobbe gollam baake bata jobdiji mu wobbe du no gatte ba gada ko adanaaka irni he bandundu wadi ko dalila nyalane ittane gan sukaabe rewbe de fedde leede duniyaru wonno jama ko watte himbe gatti jungo der durugo gan sukaabe rewbe keb ekkintinoje lobbe be keba gollal lobbal be kisa torra e mardi bondi.
Ane do futla kena ilu sapo e tati juyen dubu jinaji didi e sapo e je tati do lebi joy woni kodun watu ngal golal gada no le talki bipe lady hanu bingu leida kunondi dendo warjo nimpe milio jinaji e ujinaji chapande jet e jegon e keme njeno e chapande tatu e goon gada na talki bingu leida kum. Don doni yeru no horejo komiti gatado do ndarul dereji di wiri kanko bieteto Musa Ladam wakati Habibu Garba yewtidi no yamako.
Kokol talki bingu leidaku no woni hore mun ba ko da himbe na kala halaji mu en ko muyi fu min kokki ko watto talki milioji nay e ujuna chapande jedde jeego e kemi jeena chapande tati e go'o yaade e leydi fu talki milioji tati e ujunaaji kemi jeena e chapande jerti e jeena e kemi jeena chapande tati e jeddi ndimeki non ujuna chapande joy e kemi nay e chapande jeetati talki dewgal non talki ujuna chapande tati e jeegon e kemi nay e chapande joy e nay talki ki ko maydel subaka alla fu mi dawa mi nodde docteur wombe le region gam batten fama no dun yarto e dun he dun wada no handir e no wodiri keddi ko himbe gonno kala dun fu bana gonga
histoire que les gens sont en train de raconter
nani himbe gallure tanuntu du woni atalatare ne kebi loreji gaddandi dun en groupuji hite kuranga hebande mosala o sador marafi hite kuran ko boyi ko be gonduno der nokure region zenderende don do wadi wakati ko himbe gallure den gadi burtaki metta do labi e hollude metta gel remu gan rafi alla e nge hite kuram e do labal goto gol doni yeruno horejo fedde jinganore bibbe leydi biyetedo Ibrahim Amagar o holli ko groupuji hite kuran gadaadi di no kejjato enda dum woni le gallure tanoto nani ko wi ternan fudaj ahmed wakati no dunno ma challal
min kebi moteriji hite kuran mawdi tati kesino idi godi sambe du sanne eterde hite kva emre e woygu goto majji fu wodi hande ni jelek no yewtinaade mojjina boggi hite kuran hubere den hetodi cingete mido miladu di bawon hejude yeynude hubere den fu nondu himbe ni jelek bi no moteriji di poti de gonga mosolo sa darna hite gen hebake
nane falmende region da sotaba surude habo hakkunde durobe remobe kantol dungungu hawrindeji kewdi ngadama e tindinoje nimbe der nokuje den fu gam kejjol wakati jofal gesengol dum woni ko Soumana Ahmad secrétaire général mo préfecture falmay wino bandimi Soumana Ahmad wakati noddunomo e challal hollidu dem warde hande dabbaji foni ko yaka der nokuje demo tedede
minen e yewtinaade wakkati mo haani tawe gese ɗen joofaama ñeyngal waɗa no woodi du fedde gomo wonde no wallirami ɗuuɗal himɓe fuu kettidi geeru mumen somnooje ɗen ni koori ton har fakara ñebbe du himɓen ɗon no kocca ɗum kam fuu hebiriiji ɗin wala to min nanani wi'a ñamnaama na ñeynaama sa ɗonnon fuu du noon min nanana himɓe no he gollude nder hakkillo fukkiingo
nani fila ndenagu nder département bankilare région motilaberi hakkilo fukkingo fuɗɗi wartude jon o yeruno barmine kaboye préfet mo o département haaliri o wi ko waɗi ɗum deƴƴini du gam alla e ɗum woni garki sogeji fedde G5 sahel hawtade e sogeji leydi gonɗi no gaɗa jiilaki nu kanko ni barmine kaboye o waɗani nimɓe ɗum woni dimmo fadde sogeji G5 sahel warde eɓe gari warde jom bayle keɓaɗe nder mum Adama Dawaki noddimo e téléphone
lewru janvier 2017 sappo e jeɗɗi wara lewru novembre 2017 sappo e jeɗɗi waɗi ko watta kippitanɗe nogay ko waɗɗo endan ɗum du kondan waɗi mayɓe fa kewi hitande hikka nde endan ɗum waɗay saabu eɗum limo e kolli juuɗe tati gaɗa ɗiɗi fuu waɗa kana har seraji Amar Singe ton endan ɗon endan ni ɓe kippita ken no nokku gon gam ɓe tefa ceede ɗeɗe ɓerde ko senna ɓe gari ɓe pilake neɗɗo goɗɗon Allah waɗi ɓe keɓay on ɗon ɓe gari tati ɓerde fa ɓe kippito himɓe wurugo hinni no laytoɓe layte muɗum en ɓe kuli ɓe doggi ɓe dilli to cofol ndiyam gorwol kañum e maayo hawrto ton endan ɗon ɓe ganno wuuro maɓɓe ne rawane kaɓe jooɗi hikka ɗum wala ɗon feyi saabu ko wallitimi ni woni bankilar no woodi hoggo sogeji yatakal no woodi hoggo sogeji e wansarme no woodi hoggo sogeji bakadu ɗum fu wala no woodi sogeji jiltoɓe jamma e ñalawma ɗum niya faabi min fa woodi
nonni hitande hikka nde région zender jonte paɓɓe gaɗi nder mum sanne dina ko duuɓi duna ko duuɓi bittiɗi ɗi dey ɗum waɗay maayo maayo ɗum du ko waɗi rafi maayo maayo heɓanamo sola ɗum woni Allah e koƴanol teddegi nimɓe nawaɓe ɓen ko wonno waɗe docteur Abou Yahaya hoorejo sarusi kawjuɗe cellal ɓiɓɓe nder région zender nani koye Moustapha Mamane Sane
du 1er janvier donc à la fin du mois de septembre
yude go lewru janvier fa warde watugo lewru septembre nyawbe jonte pabbe ko watto ujunaji keme nayo e chapande joyon e kemdo e chapande tato en jeddom tawama rawanen hono ni endan wadaina himbe ujunaji keme nayon e noga e nayo e himbe keme jedde chapande jene en joyon ko watto himbe ujunaji noga e joyon e keme nayo e chapande nayo didon kanyum won ko dum burdir hal fille ko darto nyawbe den rawanen de endan himbe keme joyon en joyon woni ko jonte den bari hikka ne kay himɓe keme nayo non woni koɗe mbari ndenne ɗum du konnon holli hikka ɓuuri ñawɓe sanne mayɓe muɗum fotay ɓe rawanen ɓe hinditare waɗama sanne e dow filla safareji e jamiroje e ko nandi e
muɗum
nanni nder yewtereji ɗi min gaɗanta on dow dewninel sukaɓe rewɓe illunjo nayyi hande on kettinanta ko nana Amadou mo duuɓi nogayi latiɗo jeeya kenana le banguere lamorde gallure ñamey
duuɓi joyi hani ɓeydo waɗa lasso e joyi komi arakini jinan jonke fa heɓa lebbo lebbo ni jon tarbiya tawi mo andi fuu sari aji dewgal kanji mi yi mo kalli sem waddimo ka ko jimi ni o tokka kan o wada ko bimomi kani on jonde bo jon hakkilo ni on takko buri seni ala bawde ka funu huljini adeta bi janano wuro mata ala fungal gatta to sabi on ngan sunna mo kono bana eba kando lato mawdo hoggo eba bibbe jogudum filo takite mum mi ama bibbe kai naydi kai o ba sappo yidde kai seni wodi fu wala fu to antito seni ana gam jawdi mama wadde mama goddum a seni yidde ni gonga gonga kai u la masha Allah hande on okay suka fu ana tirisine gilma fota an seni jomu fota kai se hu ire duo tarimani horemu
en garta e yewtere mon pindina dum woni police ji leydi meden Niger der mun wodi fedde hawjinde renugol sukabe e rewbe latinde gollan mun kan woni de sukabe mane sukabe rewbe mane rewbe gacchama kan woni ko gollata de toy nafaka fedde de taba leydur widol dum woni dewlino sukabe rewbe be jonay le Niger Balkis Hamidu famini nimbe do maccu
kero lamuji leydi Niger fu no hokka bawde fa sentina dewgal na itta dewgal na du banta dewgal gal fa wakati godon sentawama suka dewltedo endan en wala latnaade dum torra policiere no wodi sembe majjunga alla e der mun tawa fedde go hawjinde renugol sukabe kany e rewbe be denna sukabe kany e rewbe be balla dum en yita hakkeji mun dum en madame Boubacar Hadidja kany won kawjina filla ko ren rewbe kany e cukaloyi
dans la pratique
seni min nani manade suka debbo e hore mum wari saarobe sengoji didi be noddete nde min kebi habar ko suka on yida dewgal gal nde min andinta procureur ni ni dabbe to chardan to do suka be ngena yo odon taw wodi lawol hojjante dun dena
de protection
dewlingol suka be yonay ko burdudde fu dartinani on suka be ladde dun du kondan no wada jaati ko ndewo ko endan njoppa jande mu en kanko mawdo police odo o wi mo micito suka be rewbe didon famarbe be o walli hono non
bungal bungal mettude kan woni sukabe rewbe dido wobbe no janga classe 3e be kebi yamobe joybe Nigeria de sarobe mabbe jabi cede jambrude tutel balde didi fadde dewgal gal no wara goto mabbe no doy sarobe mu en kite o yida dewgal gal
tout de ce mariage la
sabe Allah e hebude hisude tirsinede dewgal gal tukano ndewo kew ko funo dilla gore mu en ladde inspecteur mama Mohammed golatana kan der fedde faboton tukano ko jonay o wi o mo nodda yaade e himbe tokka laabi kiti e laabi jojjina
dan tutle der regioji yaade departementji Niger nokko futa kom seria tawa miden godi gondo do inde sarusi kawji do denago sukabe fotorbe gure boddude den fu dudal sukabe rewbe dewlintebe ko jonay ben doggirtanana le gallure le miden godi committee kingado gan denol
calde protection
dewlingo gol endan no walla cukalo ndewo koyi to nya ko ja deedi yasinna inspecteur de police mbiteda Mamman Mohammed o wi saarobe sukabe be hewbe no mila non dum wontiri dey tawidu dewlingol gol du basi mudum no burdum to mango
yewtere pindinol gol wadama der balla fedde UNICEF
dawon to kibaruji mede fulfulde tili yamde joyi min taji chapande tati Mamman ada won ko waddan taw kibaruji demgal hausan kore kirtan to jam hirti kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawadon der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum